Nagira ddala wakana kubanga bino bye muli bamunanga nga bali anywanyi mu kyayi oba okwatulira kibuuza bannoobo kaakati nga bwe ndi wakalebe ndiganza abalala batya ne banjagala yabulwa emikwano abulwa n'enganda muli bamumaze byambulago aniwagendera ddala okubitaabu genda kwogera ku byakufuna ebintu gomusa emisana n'ettumbi ate teyakutafunye n'atannafuna mwatu abafunye bakutalira baavu n'abaavu ne bakukulumira abafunyi omugagga bwakutonera ekiwale weebaza omutima gulimu obuteyagala anti tewali yagula mpya n'agikuwa emala munyiwa n'ategeera bw'oyagala laba bwe weebaza ng'obira n'ebisige mugaba nkadde atulo naye n'ayomba munaatula emmeso bawa byemwegomba mutwebazangako empale nzibu okufuna munno muwempya wamujja embunaku yanaamalamu ebbanga lyokeyeyanze abagagga bamu babeera n'agabuto n'emigongo emigazi ng'entowo yessaniya empale yogiwadde munnaasula n'okusula nga n'agisiba atya ku kajja k'ekiwato ekitawera bakuluba n'okuwale abo oba toyambye obonyaabonya yosiya so omuwonyeza okunamira abalabi naye muwemu gyamu kyekyo kyeŋŋamba nagambye ntuuse okuwulwa n'annyamba njogedde ku bagagga luno n'akalaba manye abagagga twabatuuma lya taata ofuna obuzibu n'enzijayo n'onnyamba wamala okkuyamba kitawe ne weeyanza n'akutegeeza nga bw'ali munnoowo naye okkuwa amagezi otukke ku ssa lya bafunyi takikola n'abakoma ku yannyambye ye n'omala ogeze okukoona ku nsimbi timpa nkozese mpona engeri yekusaba takwanukuza n'ebigambo bya lulimi akoma akaliiso naawe n'oweera ebintu bizibu ate laba n'omwavu tukyala mu bagagga kwagala nsimbi era bwazikuwa n'emisanvu n'ogitema otaddayo okukulaba ofunye kyewali oyagala ekizibu kimala kujjawo ne weeyabula n'ejjukira munnoowo omujonyi embunaku n'abagagga ennamusaawo kyeyaba efuuka mutawaana ki ng'ogenzeeyo omulabe okwate mu mirembe obula n'ozaawa bwakulengera amanya bwe byakaaye ninabagagga mutulemesa abaavu nobakyalira kyetuva twekulula nkaba ya munyi gwate onyumya bya ddoola bwe zasalise mukolekisa ebyolo era zinaku ze zino nnaku zezalayisi ng'omwavu mmanyidde waawe bagula n'ensimbi nze byenneegomba bigulwa nansimbi nzibuza zinnaazo obondese mu yanyumiza naffe okubalaba kyetuva twekulula netukyalira bannaffe bwe zikyatulaba neerabira obukondo ku nnyumba obusibu oluggi nga nnakumyewonkooye olumu neerabira obukondo ku nnyumba obusibu oluggi nga nnakumyewonkooye nenneewuunya twebaka ne twegolola banaatulanga kyabamenyi b'ennyumba baabagagga enzigi bazisiyajjiribwa bazizekkukulu esinga omutwe gwa kayana naye timwattu bazibakkuza ettumbi nti tukulirewo ffe tunoonya ensimbi otto ne tusinga okuwoomera omwavu osanga batuddemu ekyo ne beewaana ebintu bizibu nga naye bw'obiraba buli agaggawala asiiwuuka amayisa obuntu obulamu butwalibwa ensimbi n'asigalawo ekikonge kya mukama omugagga akukola ekibi ekinaakuluma n'akuwooyawooya n'empapula z'ensimbi ate n'abaavu ku bagagga beefuula abasookera ku kyopapangira ebivumu binnyonkondo ng'omanya alina nnyingi ekyo ekivumu oba okifunyerwa nsimbi ate ba baavu olw'okubeera n'entondo agabatumibwa bagayita bivumu era tumuyitako kyabanaazibula tiraba ssembe onofugumuka amaziga obwavu bwe buyinga ku muntu obungi obwongo obutalaggaana ateegomba ate ateegomba agayala n'okukola obwavu y'engeri nno gye butwewasiza ate abafunye okwerabira abaavu bwe mwazirunda n'omuleka n'avunda n'asigalira okukusaba ekikumi mukwate ku mukono gwalebe gy'ogenda agaka walo kwerabira bavu kibera kibino kunanga banubu nayino nabagaka wano bagambye bafuna obuzibu okwesembereza bavu okuwe kutya kusaba n'ekiwale munange kuwamanyiza nsaba nettaayi abagaka bamanyi okutuulira bavu n'abavu ne banyiikira ku kyentondo yemwali mwetegereza obugagga bw'ekikazi omukazi abamubi nnyo ofunda n'abaami oba bannaffe mpengeri gye bakafuna bafuna omusomo okunneeyisa y'ensimbi omukazi omugaba ku bakazi banneebeeyi ne bawusigala lwokolanga wa mwami ewa mukazi munno lidda n'oŋŋamba ninammwe mukomye obbaagalira abaami obigula akabina bakulabe bw'otekena wagenda kufumba nakwera mu nnyumba ensonga eyo nkukulumira abawala kulira mbwate ye bansobeya abakazi abakazi abafunye basiruwala ensimbi kituusa amaka g'okulabirirwa omukozi yagula obuliri yamanyi ne bwanaaba era yagolola zonna engoye za bbaawo gwatera okulaba obwotaliise mu nsimbi afuna obudde obw'omwekkaanya ekikulu byebizibu ebiri mbugagga bw'ekikazi wadde emboozi gy'ennyumi eyitibwa byakufuna ebyokufuna biba byangeri nnyingi ensimbi gattako n'ebintu ebikalu n'abaana bennyini bibeera byakufuna nokomwava awundulula n'akutama bwe twebuuzaako okuzaala kw'abaavu eyanja n'okulera nabamu ensiibu yasooka n'ambuuza omuntu okufuna olubuto mitendera kimwayita abe n'olubuto nkonze omukazi abeera n'omwami nennyongerako n'ebirala bye nnalaba kyeyavanziramu nti mu maka g'omwavu temuba bimala budde gaba ga kyavu tivira nti yonna abagenyi abangi oluvuma lw'okulya kitanda yalamula ofumbo kyekiba ekiwumula ekikulu lwaki tazaalenga ye tivi y'omwami mukagga walowoleza okugenda y'ebikke tulo twetumukuula eno ku mativi ge konze sibo toyongerako by'oŋŋambye tegedde ovawo okuzaala kw'abaavu kwawuliriza ebigambo byenjogera kaliyo ekintu ekyombuulire bwe nnimba waliwo n'ekintu ekyali kyantabula nakyeddiramu awo nzekka ne mmatira neebuuzanga ekitambuza bano baka banene nga buli kimu akifuna nga bw'aba yeegombye wabeerawo ebiri ebiseera bya bbaawe bufumbo neebugwirira ddala olubege bufuna otulo kwemu ngeri y'abaavu munaba muvumudde ddala ly'abakazi nantazze nnyo ku kigambo byakufuna ng'ate nkyalinawo akatono k'eŋŋamba abagagga bano ekibalwisa ensimbi omugagga alingiriza ekikumi ate omwavu bwayiwayo ensimbi tuba nti nazitoola ku kkutiya omugagga waakuba omulimu n'ogukola balina omuze guno basasula mbiwabu balwanye nnyo okutusibwa mbwavu so tukola ebyabwe nebibeeyagaza gye bwe nasanga tumugagga yaŋŋamba omusango guno gwandibeera gwa mwavu omwavu asaba liboni we nga tannakola agenda asaba yaatyo nkola ate twomulumye agenda okumala eyapata n'olukumi ng'abanja bibiri era nabyo n'obimuwa katakozimalayo zonna nga tannakola akozeeko wakoma walala tawakole ensonga eno okukulumira abakozi wadde n'abakozi bakukuluma ng'eŋŋambye yo kimanyiko omugagga bw'aseera ng'ate yebyagula ayagala bya layisi omugagga ebigambo bye ng'akwana omukazi bibeera birala nnyo nnyo ku by'omwavu omugagga alagira ng'alagira ente ye n'okujereka oyo gw'aba yeegombye mwavu aba n'akawoowo ku munneewe n'okwerimba ebyo baba tannafuna naye gye mpitira abakazi baagambye okukwanibwa omugagga ayagala omwavu omwavu gaafunye akawa ku munneewe nti abagagga mukomye okukodowalira ensimbi era kyoyize mu byeŋŋambye ng'obwedda awulira ebigambo byenjogera kijjukire nti mbadde ennyumya byakufuna olabye bwe bitutuusa ku bintu ebingi abagagga bakukulumira abaavu n'abaavu ne bateekera ddala abafunyi ng'olukonko lwonna lwova ku nsimbi n'ebyobugagga byonna ebintu ebikalu abaavu mugendeeza ekintuntondo n'abagagga mumale okujereka abaavu ebyokufuna omwava ayamba eyafuna n'omugagga ayamba omunaku ne bayibuli erinawo weerimba nti abagagga muggulu balibeera ku kituli katonda tayinza kubeera n'ntondo n'akkalira nnaggagga eyazimba n'ekkanisa naye ati wuliro n'omwavu w'agambye bazimba ekkanisa muze babbye ku bannaabwe onoonya omutuufu n'akubula nze kyennabandufuulira ddala olutalo saagala mwavu kunsemberera nanyiwa n'omugagga seetaaga kujjawo eŋŋumbye nzisinkana ebasudde w'abangi kaŋŋende ennoonye ne mulinnanga
www.mp3ugandanmusic.com